Yeah. Kwaku neti mvula Kumbula umjita ekse Goku saskula Wayenga chayi netuba Kazi ndozo kula Wakula waveli mikuba semdala Bolu umjita ngoku senganana Nestompi zengauza Umjita nyane ngume ipara Uwambe ngingini ngetala Upeti sabile ekse Uyo yiki Sae kushaleni Hainam Ndati banano mchite hangeni Watata panzi yonki male ndandi na yo Ndanzo pechu ma baby Hokwe lindi ndwezi mnanda ma chips Ndakondu kubanyano mchitu ntate chip Dafika baby nkala ndakela kutata Kautata nlonga spayi yomosu na landongake Wati masamso ikangela Fiku mchita nyane pize kwa mechene Kweko beti ndanda Ufloutile panza ma chita Ambukele ngake betwa e blast in shoko Nange banga e kakwa Ya ingati umchita nyani ndinga mko Holela kana lukolo fo umdo wenzo mbi I'm so ugly ingati nyani nyani ndimbi but I'll believe it ukuba umjitu bulewe akusekho xolo kule ngoma noba ungathi ucela axolelwe rest in peace mpumeleleni maka xanxathwe 6 feet underground mna ndizeva uba lapha umjita nyani nayo ndimbone lapha ubhabha phezulu he's like an angel uyaflya high njengamagqwirha asebusuku umjita mxoleleni no akaxolelwanga uxhaxhiwe wabulawa gama ngubani na uyazibuza nam ndiyazibuza umjita bebethwa ngebhunguza ndaluza ingqondo mentally wise ndasesibhedlele hospitalizile wey mfethu undibela ama-drugs e-ARVs kwenzele nam ndizoba semandleni ndixolele andisenalo uxolo lo mntu owenza obubi komnye umntu atsho ngobubi intliziyo yakhe igcwele ukungcola hayi nam ndingunoras